Ata ita siku tesa we Mukama ya manyo kutesa brevandanda No retreat, no surrender Nakete kumachaze nina ventungwe Neteka kwa kamaski netula kumuyanga u O manyo ulamu unyigaye wakabu wangu Imanye vitu vya kalantini Roko down ina yetu tuwala Mne yatu subiza kaunge wafete ya tuko Ya milodi da chambu za nebe manja Newe kubesi mutebazi kwata Mwe nyumbo jiulida molokoro nyumia bichimbo Muna kuwa kufa Katona vya yoke ya ovye la vitene vya kusubiza Bide abili wabide kulidei Yesu talikula kodawni ya somo lukula ya denga tulimu kalanti Watandiko gambo mwaka gugu katindabu uza chimu bili abili ya tuselelu Cause what you believe is what you get And it's a good to believe in God Cause I believe, like I believe Ti after kalantini Nenda kwebu girl Uwese after kalantini Mamu bangi sana After kalantini Sula chayina nze After kalantini Everything's gonna be your light Women say after kalantini Hawa manja after kalantini Nagebe manja balimo kalantini After kalantini Tukirivule wafi watachuka Mewalwaza tachuka Ukukiriza kwa dawa Wana mamu kama wakiriza mwadawa Jayopule ya Westi yo holiday Pena miwa wandika watikinge Katona gena kusanyusa Gena kusangula maziga koka vya mula kwa dawi Katona pata webu mansi Jagambo iba wakuru watasi wansi Guno omwa kangena kuininga Emoto kangena kutuwa ipinga Embaga ngena kuwedinga Ilama guzi kumeri ngena kushipinga Ngena kukula mwebi sente machi Abampala na munide mulesi Kuno mwaka nino kukuma hiti Hiti kuhiti nino kuwa kuchati Cause what you believe is what you get And it's a good to believe in God What's unbelievable, I believe After quarantine Ongenda kwebuga Wamo bagisa Enjegele zingenda kutuka Ama kuloga bagenda kutuka Pasamize bagenda kuatula Kumulimo bagenda kukuza Everything after kalantini Everything's gonna be all After kalantini Wamanya after kalantini Nangebe manja balimu kalantini Mundine after kalantini Tiki tiki pack and go coronavirus Tiki tiki pack and go